Masai,
karibu kwenye mji wa mapendo. Sema unataka nini, na kwa hili nitakuhendo. Amini usiamini, tudumu tusiliruhusu pengo. Wakaja wafitini, nikuite mama mjengo. Tukisha kula yamini, chumba kijaze makopa kopa, na uturi wa Pemba kidogo. Takupa keshi stokopa, sangara na pande la mwongo. Kwako meli imetia nanga, nanga oh nanga. Yeah, sifagili madanga, danga oh danga. Oh yeah yeah.
Hi baby.
Hi love.
How you doing?
I'm good.
Leo wapi leo, kidimbwi au chipsi?
I'm just chilling home baby.
I'll be there soon.
Kama wewe sijaona mie mwenzio. Yeah. Nishapita kila kona kama fagio. Yeah. Basi nionyesho unavokata. Kata, oh kata. Kisha nipige na limwata. Mwata, oh mwata.
Nami unipeleke unavyotaka. Taka, oh kaka.
Oh yeah.
Pia ni kwako nimeda.
Tulivyo karibia kuchana shuka. Hivi ni nini ama mizuka? Mana nilihisi akili kuruka. Yeah. Oh babe, siniache mwenyewe. Nitakuwa kama chizi punguani. Watoto nizae na wewe, mana wajua kunibeba kifuani. Kichonge kunguru mwewe, mana washapoteza ramani. Habibi wangu ni wewe. Komiri imetia nanga, nanga oh nanga. Sitaki tena madanga, danga oh danga. Ooh yeah yeah.
Ah, baby mbona ufiki?
On my way baby, don't worry.
Okay, I'm so excited.
I can't wait baby.
Kama wewe sijaona mie mwenzio. Nishapita kila kona kama fagio.
Yeah, basi nionyesho unavokata. Kata, oh kata. Kisha nipige na limwata. Mwata, oh mwata.
Nami unipeleke unavyotaka.
Yeah.
Taka, oh kaka.
Oh yeah.
Pia ni kwako
nimedata. Yeah.
Data, oh data.
Oh yeah.
Took you so long. Unajua nilikumi sana.
Are you happy now?
I'm happy, baby.